aka ana kwe guru gulu onyinye kwensa agbaya aka onyinye kwensa agbaya aka nanne m onyinye kwensa agbaya aka ana kwe guru gulu
Onyinye ekwensu ọkwa ahurube ọgbọ ọchịghara onyinye ekwensu agbara aka elekata na m anya ka nwa ofu ụzọ uru ekwensu na-abara mmadụ n'ụwa a ahụghị m kama nyanwụ akata isi ebu ebe arụsị ọzụsị ogburie ekwensu jiri Adam na Eve zụrụ ahịa dị egwu n'ogige Eden ha ji wee taa mkpụrụ osisi asị ha taa na kama ha ga-adị ndụ dịka chi si wee chọọ o butere ha ọnwụ nke site n'ụmụ ruo mgbe ụmụ n'ụbọchị taa onyinye ekwensu agbaghị aka ma ọlị ụdara ọbụla ekwensu nyere gị gbawa ị ga-anwụ na iburu dị n'ime ekwensu nwere ike isi gị jee weta isi nne gị ka nọ ndụ ugbu a ma bịa were isi nne gị nwụrụ mgbe aka amụọ gị nke a kwa weta isi bịa were isi kpatara oge arụ nwata bụrụ mmụọ ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ onyinye ekwensu agbaghị aka ekwensu na-akwụ ụgwọ ọrụ dịka fuu ogbu onye mgbe ndụ na-agụ ya o dupụta m n'ụzọ ọsọnyụ ọkụ soro mbugo esoro mbuda ekwensu a m na-agwa gị okwu banyere ebuligo ọtụtụ mmadụ elu taa mana mbọsị ha dara ha chịtara aja onyinye ekwensu agbaghị aka kama rijuo afọ ọdachi ụzọ eburu m ọnụ ọ gịnị ka m ga-arachata n'ike ọkụkọ ose ga-eji fugbue m n'eziokwu anụ adịghị n'isi enwe ma ncha onyinye ekwensu agbaghị aka gwa m ofu ụzọ uru onyinye ekwensu nyegoro gị bara gị aga m agwakwa gị ụzọ ọgha ma abụọ ị nwere n'ime o jighị m anya ihe akwụkwọ nsọ ji wee gwa anyị na akwụkwọ John banyere ajọ onye ahụ n'isi nke iri amaokwu nke iri si na onye ori ahụ ekwensu adịghị abịa ma ọ bụghị ka ozu ori gbukwa lakwa n'iyi onyinye ekwensu agbaghị aka
onyinye ekwensu mere gị bara gị aga m agwa gị ụzọ ọghọ ma abụọ ị nwere n'ime ya ị ga-agwa m okwu ụzọ ruo onyinye ekwensu nyere gị bara gị aga m agwa gị ụzọ ọghọ ma abụọ ị nwere n'ime ya ee onyinye ekwensu agbaka aka onyinye ekwensu agba ya aka onyinye ekwensu agba ya aka ọ nakwa egwuru gị olulu onyinye ekwensu agba ya aka nwanne m onyinye ekwensu agba ya aka onyinye ekwensu agbaya aka ọ nakwa egwuru gị olulu onyinye ekwensu enwekwa gị onyinye ekwensu agbakwa aka onyinye ekwensu Mana kwe guru gyo